It is a privilege to serve the Lord.
Inyweba ukuyikhonza inkosi.
To believe him.
Inyweba ukumkholwa. Inyweba yokumazi uqobo lwakhe. Londo indikhumbuza malunga na izolo. Ndiye ndathenga into encinci nje pha kwivenkile seCrefeld. Kwaye kukho umfana nje ulungileyo phayana, bengekho abantu phayana, ingumthengisi kuphela. Ndambuza engapha kwekhawuntara, seke wabanawo na amava kunye noThixo. Ndabe ndiyibuza loo nto ivela ngokungqaleyo entliziyweni. Wandijonga waze wathi, hayi andikabi nawo. Ndathi, kodwa kusengenzeka. Masibone into uThixo ayenzayo ngendlela ethile nakwelinye ithuba. UThixo uza kubabiza bokugqibela. Asiyazi kuba baphi. Kodwa uThixo uyabaza abanga bakhe, kwaye kude kube lapha njengoba bakhe besinisiwe. Ngokunjalo bawo kumazi, masizive sikhululekile ebukhoneni bukaThixo. Masimbulele ngalo lonke ilizwe eliza kuthi, nangazo zonke intsikelelo sele esinike zona, nangento eseza ukwenzeka. Uyazi ewe, bakwiminyaka yangaphambili ndandingumshumayelo okhawuleza kakhulu, ngoku ndiya ndicotha ngokucotha, hayi ngokuba ndiba mdala. Abaculi bacule iculo elimnandi emva kwako konke. Izinto azihlali zinjalo kwabancinci, ngokunjalo baye bakhulu ababadala. Nditsho nabancinci kuthi bayaqaphela ukuba baye babadala. Abangoku balishumi nesibhozo namhlanje bacinga emva xa bebeneshumi elinesine. Abaneshumi elinesine bacinga emva kwisikolo sabo ababeqale kuso. Nabanamashumi amathathu ngokunjalo, wonke umntu ujonga ngasemva. Sonke sibanamava ngokukhula apha kwimvelo, ngokunjalo sithemba ukuba siyabanamava ngokukhula kwasemoyeni. Kwaye ithemba elisikelelekileyo esinalo leli lokuba sibe ngamakholwa, sihamba nalo elo themba elo, siqinisekile ukuba liya kusihlangula kulo mzimba, sikhutshwe kuwo size sibe batsha sikumzimba wovuko. Kulowo singenawo ze sidinwe kuwo okanye sigule nantoni na, kodwa sishiyeke silolu hlobo silulo kude kube sephakadeni. Ngoko akuyikubakho kukhula umntu abe mdala, akuyibakho sigulo. Ingaba loo nto ayigcwalisi ngovuyo kakhulu kuthi abaye baba badala, xa yonke into ingasasebenziyo ngendlela ekumele isebenza ngayo, xa amadolo ethu engasahambi ngokukhawuleza. Masoloko sikhumbule ukuba inkosi yethu iyabuya kungekudala. Ngoku ke intsenini obuqaqawuli iyawuvela kuthi, okunjalo la mini lena ayikuphela. Inkosi ngokwayo yathi iyakukhanya njengelanga, azisule zonke iinyembezi emehlweni ethu. Ndithanda ukulandelela kwilizwe silifundileyo, emva koko ndiqhubekele kubaprofethi nakumnqophiso mtsha. Kwindumiso isahluko samashumi amathathu anesine sifundile kuba ndiyakuyibonga inkosi ngawo onke amaxesha. Ihlala isemlonyeni wam indumiso yakhe. Lomqolo kakuhle kakuhle lucikido kuthi sonke sicinga ngamazwi ompostile uPaulus ethi, bulelani kuThixo ngayo yonke into kuyo yonke imeko, ngokuba oku ukuthanda kukaThixo kwaye kukangaphi mna. Okanye mhlawumbi sonke sifumana kunzima xa imicelimngeni siza phezu kwethu, xa iintsuku zifika esingazithandiyo, xa okuninzi esingakuthandiyo okungalunganga nantoni na ibandakanywa nathi ibe isihla phezu kwethu. Ngoku asiziva sonwabile nakanye kuloo nto, kakhulu ke xa ubulungisa bungekho, xa omnye esenza okungekuko kwabanye, loo nto ayisifaki kakhulu. Kodwa xa ihlasela thina, xa sitsalelwa kwimeko apho siva ba akumnandanga emva koko izinto zibonakala zahlukile kwakhona. Kulula ukuthwala imithwalo yabanye ngaphezu kobumntu azithwalelo wakhe umthwalo. Ugwebe uze ujonge imicelimngeni yabanye ingathi ngcono kuneyakho, kodwa masivumele la mazwi ukuba athethe entliziyweni nasentliziyweni yomntu wonke. Ndiyakumbonga uYehova ngamaxesha onke, ihlale isemlonyeni wam indumiso yakhe. Ngokuba kumelanga ukuba sidumise abantu, kodwa kumele sizukise iNkosi, kwaye iNkosi ayisenzanga save ubunzima kwimeko ezinzima, kodwa ithe yasithuthuzela yakungafihlisi kwethu yaluncedo lwethu. Ngokunjalo nakwimeko ezinzima singanika uzuko kuyo iNkosi yethu, nokuba intlungu igcwele entliziyweni zethu. Iyaqhubeka ithi, uyakuqhayisa umphefumlo wam ngoYehova, bova abalulamileyo bavuye. Abanye bazuzana kanye xa igama lenkosi lidunyiswa, kodwa abathobekileyo abathengenyaniso bazithoba phambi kothixo, ngoba kubhaliwe, uThixo ubathiyile abanerhatshi, kodwa ubanika ubabalo abathobekileyo. Umntu kumele kuqala athobele isandla esinamandla sikaThixo. Kumele bamqaphele uThixo, kumele bamlihloniphe icebo likaThixo eluntwini. Enjenjalo ukuthobela phantsi kwesandla sikaThixo esinamandla, ukuze iNkosi ibaphakamise eluthulini, ibamise phezu kweliwa. Oko kusenzeka kukhona ukucula kokudumisa, khona uvuyo, kukhona uxolo ezintliziyweni zethu. Kwaye nje uba kubhaliwe, abathobekileyo bawukuva bavuye xa iNkosi izukiswa ngokuvela entliziyweni nangomphefumlo womntu ngamnye. Nyaniseka nje kuwe kuyo yonke imicelimngeni enohlakuthi, ingaba kumele ingabi yimeko leyo yoba uSathane ame phezulu kwinto zonke aze asijike sibe ziintshaba zeNkosi. Kwaye oko kuye kube ziimeko ezininzi, kuyenzeka oko kwimeko ezininzi kuqala ufuna ukusifaka engxakini ethile, emva koko athi uyabona le nto ivunyelwe yiNkosi. Ndiyacela sonke kumele sihlale siphaphamile, sibeke ithemba lethu ngokupheleleyo kuThixo naselubabalweni lwakhe. Singamnika ithuba uSathane noba yintoni na yokuba afake ingcinga kuthi ezinokusenza ukuba siqhubeke. Ngoko ithi, njengoba bekufundiwe, menzeni mkhulu kunye nami uYehova, siliphakamise kunye igama lakhe. Ngamanye amaxesha ndiye ndinqwenele ngenene, kwaye ndicinga uThixo uyakufuna oko naye ukuba phakathi kwethu kungaba khona ukuculo okuninzi kokudumisa, ukuzukisa okukhulu, imveliso ekhululekileyo yomntu ngamnye, into ayivayo ebukhoneni bukaThixo. Nabani onqwenela ukudumisa makadumise, nabani onqwenela ukuthi amen makathi amen, nabani onqwenela ukukhalathi haleluya makhalathi haleluya. Ngoko sikhululeke nje kwi zambatho zethu ezisibambileyo, siyidumise iNkosi ngokukhululekileyo noba lilizwi, noba lubabalo lilizwi, into ayenzileyo asenzele yona. Sekunjalo kwiimeko zobomi bemihla yemihla akumelanga uba zisityhafise ukuze uvuyo lwethu enkosini lungabi ngamandla ethu, kodwa ngcono kuba kuyo yonke imeko nakweziphi na imeko uvuyo lwethu enkosini luhlale lungamandla ethu. Emva koko uqinisekileyo uza kusinika ubabalo loba sithandazele iintshaba zethu, sivakalise njengoYobhu wathandazela abahlobo bakhe, uThixo waze wajika itafile. Ngoku yangenze ukuba sithandaze ngenyaniso sithandazela abantu abanjalo abo bafuna usonakalisa ukuba siyabathandazela ngokuthixo kunjalo angazijika nakuthi itafile atshile ingalo yakhe namandla yanga oko kungenzeka kusukela ukuba sele kuxeliwe ukuba silapha nje sizokuva ilizwi likaThixo. Ndithanda ukufunda izibhalo ezimbalwa ezaziwayo. Yokuqala Amos sahluko sesibhozo umqolo weshumi elinanye. Uyabonani kuza imihla, itsho iNkosi uYehova, endiyakuthumela ukulamba kulo ilizwe, kungabi kuko ukulambela isonka, kungabi kuko ukunxanela amanzi, kube kukulambela ukuva amazwi kaYehova. Ukuba unenguqulelo ezahlukileyo uzofumana le ntetho ithi ukuva imiyalelo yenkosi uThixo, ukuva izityhilelo zenkosi uThixo. Zikhona iinguqulelo eziliqela kodwa zonke zibonakalisa okanye zityhila into enye eyithethayo. Kwimihla enjalo namaxesha okucela umngeni kwicebo losindiso, ayo meko nje yomntu ofundayo imiqolo embalwa kuMathewu isahlo seshumini esithathu okanye kuMarko isahlo seshumini esibini okanye uLuka isahlo samashumi amabini anesine emva koko anikele ngenkcazo yakhe kuloo nto. Kuloo maxesha achulungekileyo anjalo njengoba ngoku sifikele kuwo, eyona miqolo efunekayo uThixo anenjongo yayo kubantu bakhe kumele ifunwe ifunyanwe ukuze nathi sifunde izithembiso ezizezethu elizwini sizikholwe emva koko sibe namava ngazo. Lena kakuhle kakuhle yinto ebonalisa ibandla likaThixo philileyo kuzo zonke kuwo wonke amanye amahlelo kwaye apha kuwo konke ukuthobeka siyabanga ukuba ilizwi likaThixo elingcwele lithe latyhilwa kuthi ngawo uMoya oNgcwele. Apha ayingobantu abathe bacacisa okanye bavakalisa uluvo lwabo, silivile ilizwi likaThixo elingcwele kwaye ngenyaniso sithe salityhilelwa ngawo uMoya oNgcwele emxholweni elikuwo nento eliyithethayo. Sikutsho oku ngovuyo phambi koThixo uSomandla. Ngoku xa kubhaliwe apha kuba imihla iyeza apho uThixo ayawuthumela indlala phezu komhlaba, ingabi kukulambela isonka okanye ukunxanela amanzi kodwa ukulambela amazwi, imiyalelo, isityhilelo senkosi uThixo. Seso sathu soba sibe lapha namhlanje sisuka kumazwe ngamazwe nezizwe ngezizwe, ngaba siqondile na oko ngokuba siphila kule mihla apho uThixo athe wathumela okukulamba. Ngenyaniso lixesha eli umprofeti wathetha ngalo emva phaya. Kuthe kwabakho amathuba athile abalulekileyo kwicebo losindiso, nje ukuba kwakhona amathuba abalulekileyo kwimbali yoluntu emva koko sinabantu abamayo ngokukhethekileyo apha kule mbali yoluntu, nokuba yingokumkani, nokuba yayingabathetheli mkhosi, nokuba yayizingcali zenzululwazi noba yintoni na, bakhona abantu abamayo bama eluntwini kwimbali yecebo losindiso. Sinamadoda kwaThixo abonayo unqophiso omtsha, amayo nje, hayi wonke umntu yayingu-Abraham, hayi wonke umntu yayingu-Moses, hayi wonke umntu yayingu-Eliya, hayi wonke umntu yayingu-Paulus, Hayi wonke umuntu engupetros okanye uyohane kodwa uthixo wayenabantu abathi bamne ngaphakathi kwimbali yecebo losindiso kwaye la madoda yayingabantu ababesazi ubizo lungcwele abangashumayelanga kuphela nje kodwa ekuthe ngabo uthixo wathetha ekuthe ngabo uthixo wasebenza ekuthe ngabo wazisa yonke into yabalasela yaba ngokohlelo olulungileyo kubukumkanini bakhe kwaye siyakholwa ukuba uthixo usasebenza namhlanje ngendlela enye njengoba wayesoloko esenza kwaye siyakholwa ukuba kumele abe nomlomo emhlabeni athetha ngawo kumele akwazi ukusebenza kumele akwazi ukuzityhila unxanelo lwethu unxano lwethu kuba kawumba kuye indlela ibande kawumba uthixo ayezityhila ayibonge abaprofethi ayengamadoda amakhulu kodwa uthixo xa ebabizele kulo msebenzi cinga ngokukhethekileyo uAmos lo sigqibo funda kuye lo uthixo wathetha ngaye uthetha amazwi abalaseleyo kwisahluko sesixhenxe Amos isahluko sesixhenxe umqolo weshumi nesibini ewe umqolo omhle kakhulu Amos isahluko sesixhenxe umqolo weshumi nesibini ngokunjalo wathi uAmatsiya kuAmos mboni hamba uhole uyezweni lakwaYuda udle khona isonka sakho uprofethe khona kodwa uze ungabi saphinda uprofethe eBheteli kuba yingcwele yokumkani khona yindlu yakomkhulu leyo namhla umntu angathi idolophu kabishop enesakhiwo secawe esihle kakhulu into egqwesileyo emva koko umprofethi kathixo kumele angathethi nakanye eyimboni kutheni ngoba abantu babengalungelanga ukuyimamela into uthixo ayibonise le ndoda eli gama lithi imboni libonakala amaxesha amaninzi kumnqophiso omdala kodwa apha lisetyenziswe ngokungqalileyo ngokudibanisele neli gama lithi umprofethi ngokunjalo uAmatsiya wathi kuAmos mboni ngoko ke umprofethi abaprofethi bebhayibhile babezimboni babebona emibonweni into uthixo wayityhilayo wababonisa yona emva koko ngempembelelo yomoya oyingcwele bazisa oko bakubonileyo ebantwini bayidlulisela egameni lenkosi kwaye njengoba nditshilo le ndoda eyathi hamba urhole uye ezweni lakwayuda udle isonka sakho uprofethe khona kodwa uze ungabi saphinda uprofethi eBheteli kuba yingcwele yokumkani khona yindlu yokumkani leyo abantu abaphezulu bazicingela ukuba kamba bezibona ingathi babalulekile okanye lo mbutho bakuwo ingozi iye iba nkulu kakhulu yokungamkeli indlela ezilula zikathixo besilela ngokupheleleyo ukwamkela ukuba nguthixo obaphethe kakuhle kwaye oku kungongezwa apha soloko uthixo esathetha athumela abaprofethi ngawo onke amaxesha akakasilahleli izandla usenenceba kuthi ngoko usenenjongo ezintle ngathi kusekho ithemba ngathi uyiqondile loo nto njengoba kunjalo umnqophiso omdala uthixo wathumela abakhonzi bakhe ngawo onke amaxesha njengoba kubhaliwe kumqolo omnye ndithe ndabakhupha ngomprofethi ndabagcina ngomprofethi kubhaliwe kwayayintoni abantu zange baqaphele ukuba uthixo wayebaphethe kakuhle kangakanani na ude athumele indoda kubo imboni ukuze akwazi ukuthetha nabo ngaye ukhona umqolo phaa kumnqophiso omtsha uThixo uthe wasivelela ngenceba kwaye ngokuqhagamshelana nako oku baye bembiza uYesu ukuba ungumprofethi ngomhla wakhe. Zintana, wayengumprofethi, wayenguye umbingeleli, wayenguye umlamleli, kwakusenguyena namhlanje umlamleli ngokunjalo umthetheli. Kodwa ungaphezu komprofethi, ungukumkani wokumkani, uyinkosi yenkosi. Yena lo wayesekhona ekuqaqawulini washiyekela ngasemva weza kuthi ukuze sikwazi ukuba nalo ithuba lokuza kuye. Ndiyaqhubeka ndifunda kumqolo weshumi nesine. Waphendula Amos wathi kuAmatsiya, andimprofethi, andinyana wamprofethi, ndingumalusi wenkomo, ndingumbuthi weziqhamo zomthombe. Uyayibona? Watsho kanye oko anako. UDavide wayenokuthi mna ndingumalusi, nabana wayenokutsho oko babekuko okanye abayiyo kwimvelo. Kodwa kwafika umhla wobizo olungcwele, nantso ke isigqibo esingcwele senziwa. Noyolo wonke umntu oqondayo oabhuci bokuba likholwa, ukutsho ke ukuhlonipha izigqibo ezingcwele. Nabani umntu ongakwazi uhlonipha izigqibo ezingcwele akumelanga ukuba alindele ukuba afikelele kwisiphelo sakhe sokomoya kunye noThixo nakanye. Mvanje ndiye ndathi komnye umntu, andifuni ukuba ndicacise kakhulu apha, kodwa ndiye ndakwazi ukuba ndikhuphe amazwi ndithi, uyaliphosa inqaku sento uThixo ayenzayo ngoku. Uyakunyelisa, uyakuhlekisa ngako, ayinanto eyithethayo kuwe. Emva koko ndongeza le lo mgca ndathi, ningabanyelisi bento uThixo ayenzayo ngoku, kwaye niphelela kwimbutho nje engenabo ubomi obungcwele kuyo. Zintande yayingengomgwebo lo wani, kakuhle kakuhle yayikuba abantu bazicikite ngokwelizwi likaThixo, ngokuba kusabhaliwe ukuba lo ungomoya ugweba zonke izinto, abe yena ngokunjalo engagwetywa mntu. Ngokuyabhala uPawulos kwabaseKorinte, apha sinendoda kwaThixo njengoba kuye enokuthi. Waphendula uAmos wathi kuAmatsiya, andimprofethi, andinyana wamprofethi, ndandingumalusi wenkomo, ndingumbuthi weziqhamo zomthombe. Nantsi ingcaciso isiza yomqolo weshumi nesihlanu. Kodwa uYehova wandithatha ndisalusa umhlambi. UYehova wathi kum, amen. UYehova hayi yena ngokwakhe waye njengoba etshilo uba wayeyintoni na, engumalusi, ewe khulisa iziqhamo. Emva koko kufika ingcaciso, kodwa inkosi iyandithatha njengoba ndandisalusa kweli thuba. Kahle ngicinga ngo Elisha wayenejokwe ezilishumi ezimbini zenkomo kude kube yile mini. Asekhona amadoda alandela inkomo engaqapheli ukuba umprofethi ukhona apha emhlabeni, bahambe bayotyala bengaqapheli. Kwaye ayenzi mahluko nokuba kukhona iinkomo ezimbini okanye ezishumi nambini, kodwa uThixo khona into ayenze emhlabeni. Kulapho kuphela kwafika imini ngesaquphe, kwakhona into edlulayo, ijokwe, ingubo xebe. Yazi into yayisenzeka pha ngelaa thuba, kwakusekuphelele, kwashiyeka iinkomo, yayizinkomo zonke ewe ke zaxhelwa, ingekho enye indlela yoba alandele inkomo kwakhona. kwenziwa umlilo wavutha nje kakuhle zatyiwa inkomo emva koko eqaphele umsebenzi wakhe ukunjalo nje kwaphela konke kwaqala into entsha kungasekho kubuya ngamva kwendala zintanda xa uThixo esibiza xa esiza phezu kwethu etyila amandla akhe kuthi ngoko zonke iibhlorho ziyaqhekeka kungabikho buya ngamva kukuhambela nje phambili kunye noThixo kusukela lo mini ngaba sonke siqondile oku yanguThixo yenene angasenzela ubabalo iyaqhubeka apha kwelizwi kodwa uYehova wandithabatha ndisalusa umhlambi uYehova wathi kum oku kumangalisa kunjani ngokusifunda oku kunjalo noxa inkosi ibizile yayalela yathuma amatsiya wathi hayi apha apha akumelanga uvalise nanye into egameni lenkosi phakam uhambe ngaba siyayiqaphela into ebalulekileyo yile yokuba kuba ngexesha elimisiweyo ngoku siphila kulo siyaphila ngoku asiphili kwixesha lika-Amatsiya okanye kwamanye amaxesha siphila apha ngoku into ebalulekileyo loba samkele size simamele size samkele oko inkosi ifuna ukuthetha kulo ibandla namhlanje ngawo umoya nangalo ilizwi soloko kulula ukuhombisa amangcwaba abaprofethi emva koko inkosi itsho emehlweni ethu oba ubeni uba ubeka phayana ngoku kumele ngenyaniso sikhathalele singalandeli ezinyaweni zawo bangamamkelanga kodwa uba sifumane samkele indlela yelungisa siyibulela inkosi ngayo size simlandele kodwa yaqhubeka namganyana ngoko ke live ilizwi likaYehova uthi wena akuyi kuprofeta kumaSirayeli akuyi kuyisa ntetho kwindlu kaIsake ngako oko utsho uYehova ukuthi umfazi wakho uya kuyenyuza phakathi komzi bawelikrele onyana bakho neentombi zakho umhlaba wakho wabiwe ngolutya ke wena ufele emhlabeni oyinqambi amaSirayeli aya kuthinjwa afuduswe emke elizweni lawo ilizwi elibaluleke kakhulu yazi ngamanye amaxesha iBhayibhile ngokunjalo isebenzisa iintetho ezithile kumazwi esiprofetho njengomfazi umtshakazi okanye xa kubhekiselwa koko kwisimo somntu kuthiwe izifebe okanye amahenyukazi bendingakhange ndize nawo la mazwi kodwa abhalwe eBhayibhileni kwa uThixo uwasebenzisa ukuze aveliswe ukungathembeki emehlweni ethu bengenanjongo yokuzisa amazwi arhabaxa ufuna nje azisekhaya kuthi imeko embi xa umoya wokuhenyuza umoya wokrexeza usenziwa funa uyizisa le meko phambi kwamehlo ethu ukuze sikwazi ukuyiqonda kwaye ukuba sijonga umnqophiso omdala abakrexezi kwakumele uba baxulutywe ngamatye ngaba nonke niyalazi bali kwaye apha ngamanye amaxesha apha into embi kakhulu yaxelwa kwangaphambili kuAmatsiya kutheni ngokuba wayengakulungelanga ukumamela ilizwi likaThixo ophilileyo kwaye nditsho kuwe namhlanje nabani ongalunganga ukuba amamele ilizwi likaThixo ophilileyo kule mihla uzawuya pha kuyenyukazi ayozixuba aqhubeke enze uhenyuzo lokomoya mhlawumbi ke ngendlela eyahlukileyo kodwa akayi kufika kuvakaliso okuhlambulukileyo ucocekileyo lwelizwi likaThixo ngoba singafikela apho ngendlela ebekwe nguThixo imiselwe nguThixo hayi ngokwethu ngokuqinisekileyo hayi akukwenzeka xa ungayamkela indoda yaThixo ukuqondiloko yimeko eyavelayo emva phayana bangaphi abenza isiqalo esihle emva koko bahlola bade babonakala ingathi bafumene into njengoba bendiyixelela izolo nje efowunini kumakhala ekhukhwini sifumane okuninzi okungekho ngokwebhayibhile malunga nawe. Ndathi ndithanda nje ukuba ndibe nayo loo nto phambi kwam, umntu onobeka isandla sakhe esibhalweni. Ndithanda ukuba nayo loo nto, kodwa omnye wathi ngaphayana efowunini. Kunjalo nje kuThixo, nabani ongakuthandiyo nje ongayithandi inyaniso nabani ongahambisani naloo nto ngaphakathi kumele akhole ubuxoki. Nabani okholwa ubuxoki uphantsi kwempembelelo kaSathane yalanyoka yakudala elaxoki lakudala. Andiyazi uba le nto kuthenisa engqondweni yam ngoku, kodwa ndiyathemba ukuba niyawucula amaculo abhalwe ngumfundisi uPaulus apha kumaculo ethu apha, kwaye sawuqhubeka sicule njengoba senzile ngoku. Kodwa xa le ndoda ilele ibhedini yayo yokufa, yazi wayengafuni ubhaptizo kwebhayibhile, wabambelela kwisithethe kwade kwasekupheleni. Kwayimigca emibini ethe mhlawumbi yaba ngamazwi akho okugqibela ndiyibhalile apha, ayisithi ndiye ndancamisa inyoka yakudala. Indoda yayicula ngomoya, yayivuya ingxola idumisa ngelwimi iyure, ivile inyaniso. UEmil Meyer naye ngokunjalo wayivakalisa ubhaptizo egameni likaYesu Kristu emva phaya nezinye inyaniso zeBhayibhile, kwaye akhona amadoda ayidlulayo loo nto. Kodwa ke xa kufikela ebhedini yokufa, omnye waqaphela uba omnye uthe akhangasele kwindebe yentsikelelo le. UPaulus wathi le ndebe yentsikelelo esiyisikelayo ayibobudlelwane kunye negazi likaKristu. Singasela kanjani ngexesha elinye kwindebe ixolo? Ithini incwadi yokuqala uKorinte isahlo seshumi? Ndiyifunde. Singasela kanjani ngexesha elinye kwindebe yedimoni nakwindebe yenkosi? Yinto eyitshoyo kwiibhayibhile zethu. Ndiyanifundela ukuze nazi uba kubhaliwe. Ikwincwadi yokuqala kwabaseKorinte isahlo seshumi. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi, sifunda apha kumqolo mhlawumbi mqolo amashumi amabini ananye namqolo amashumi amabini anesibini. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahlo seshumi mqolo amashumi amabini ananye ukuya kumashumi amabini anesibini. Aninako ukusela indebe yenkosi nendebe yedimoni. Aninako ukwabelana ngesithebe senkosi nesithebe sedimoni. Siyayikhweletisa na inkosi? Sinamandla kunayo yini na? Ukuba la mazwi ebefundiwe ngokuvakalayo imbuqembuqe ingenzeka kulo lonke iholo, wonke umntu angatsho nje athi thina kwisithebe demoni anawuphupha nangayo loo nto. Ndiyeke nje zintanda, uthini uPetros xa ebhala kwimihla yokugqibela iimfundiso zeedimoni ziya kuvakaliswa? Kaba nonke nakufunda oku naphi na apho umoya ingcwele ungavelisi impembelelo nelizwe elicacileyo linyaniso likaThixo lingavakaliswa. Endaweni yoko izinto ziyagqwethwa phaya, utshaba lunesandla kuloo nto nje. Kanye egadini yase-Eden noEfa, apho wagqwetha nje ilizwi njengoba usazi, wakwenza oko ngenjongo, wathetha nangemithi ngeziqhamo. Inkosi yenza njalo kunjalo, kodwa gqwetha yonke loo nto. Nantsi yake okuyenzeka, umfazi kaAmatsiya kwakumele ukuba anyamezele into enjalo njengesohlwayo senyaniso yokuba le ndoda yayingumlawuli emva kwako konke zange yamkele lo mntu uThixo wamthumayo. Ikutheni inkosi Yesu yathi ukuba ndithuma umntu nabani umamkelayo na wamkela mna? nabani ovani na uvamna bawo kubhaliwe elizweni likaThixo. Ungabi naxhala, ningaxhaleli ukuba nizawuthini na, ngoba ndiyakulibeka beka amazwi entliziyweni yenu zintanda, kwaye kumele kugxininiswe kanye kwakhona. Sijongene nentsebenzo enkulu yomoya wokrexezo, krexezo olukhulu lomoya kakhulu ngokomoya, kodwa uThixo akayifuni le nto. UThixo ufuna umtshakazi ongenabali, ongenambimbi. UThixo akasifuni ukuba sihlale apho kukhona iimfundiso zeedemoni, kodwa funa sihlale apho kukho isithebe senkosi, apho ilizwi likaThixo livakaliswayo ukuthi, apho lizalisekiswayo, apho kuthi ndiyakuthumela imihla, itsho iNkosi uYehova, ndiyawuthumela indlala phezu kwehlabathi. Ingabi kukulambela isonka, ingabi kukunxanela amanzi, kodwa indlala yokuva amazwi enkosi. Abantu abanjalo bazawukrazulwa basuswe kuko konke ukudubadubeka kokomoya, babekwe ebukumkanini bukaThixo, banxanelwe ubiso olucocekileyo lwevangeli. Emva koko yaqhubeke phana kwimiyalelo nawo konke okuThixo anako asilungisele kona. Ndiyakholwa ukuba esi sifundo esikhulu ukuthi nako oku ngokunjalo kumele kugxininiswe kanye kwakhona. Soloko kukhona abantu abamdumisayo uThixo ngento awayenzayo kwithuba elithile kwimbali, abasele bemdumisa ngento azokuyenza kwixesha elizayo, kodwa ke babambelele kuloo nto baze badlule into uThixo ayenzayo kweli xesha. Kwaye sithe ngokuphindaphindeneyo sagxininisa siphawula elinqaku, into ebalulekileyo kukuba noqhagamshelwano kunye nelizwi likaThixo. Emva koko sihambisane kunye nento uThixo ayenzayo ngeentliziyo zethu zonke. Andinanjongo yokutsala ukufanisa, andingomprofethi okanye andingomhlwayeli weziqhame okanye umfama othile, kakuhle kakuhle andiyonto. Kwaye akuthabathi ixesha elide uyiqaphela loo nto. Inye into esingayitsho, sithe samkele ilizwi lenkosi yethu kwaye sithwele ubutyebi kwizitya zasemhlabeni ingendimndedwa, kodwa sonke abathe baliva ilizwi likaThixo kule mihla emlonyeni wenkosi. Uyazi kwimihla kaMoses inkosi yathi kuye, uyaba kuhamba ngumgadi kaAaron, yena bengumprofethi wakho, nabantu onothetha lona namhlanje abantu bangabaleka. Athi ima kancinci le ndoda ihamba kakhulu ngoku, kodwa kukho oku kakhe kakhe, kumele samkele inguqu yelizwe elamkele livela kuThixo. Andiyazi ukuba ndakufunda na oko apha, kodwa singathi nje ngokukhawuleza sikufunde. Ngakoko ke sawufikele kuvaleni, ithi apha kwi-Exodus sahluko sesine, nonke niyalwazi ubizo lomprofeti uMoses owayethi mva ngaphambili engumalusi, wayesalusa imfuyo ikatatazala wakhe uMidiyani uye uYitro, kodwa inkosi yamsusa phayana. Kwakhona imini yobizo olungcwele ebomini bakhe. Emva koko kwafika umyalelo ongcwele. Ekuqaleni sifunda ngemiqondiso emibini, emva koko kumqolo weshumi ingxoxo eqhubekayo phakathi kwenkosi noMoses. Emva koko ithi apha kumqolo weshumi nehlanu, Exodus sahluko sesine umqolo weshumi nehlanu, wena uyakuthetha naye ubeke amazwi emlonyeni wakhe aqhelekanga apha umntu lo uThixo athethe naye uzawubeka la mazwi avela kuThixo emlonyeni wenye indoda emele idlulise ilizwi kutheni kumele kube njalo ngu-Aaron kwakungamelanga adlulise iingcinga zakhe kodwa ilizwi elingcwele elavela emlonyeni kaThixo somandla eli lizwi alinawubuya lilambatha kodwa liya kuphumelelisa okuThixo alithume ukuba likwenze ngoba uThixo uyaliphaphela ilizwi lakhe uba azizalisekise iya kuthetha naye ubeke amazwi emlonyeni wakhe kwaye mna ndiya kuba nomlomo wakho kunye nomlomo wakhe. Amen. Hallelujah. UThixo wayengekho nje kumlomo wabaprofeti nabapostile. UThixo unqwenela ukuba abe semilonyeni yethu. Ukuba amazwi amanye uThixo awathileyo kubo avela emilonyeni yethu ngoko nge unathi ngobaba lwakhe. Malidunyiswe igama lakhe elizukileyo kwaye siyakuqaphela ukuba singathethi nanye into ngaphandle kwaleyo ithethwa lilizwi likaThixo ophilileyo. Ndiyavuya ukuba inkosi ithe yasibona sifanele ukuba sikholwe ilizwi lakhe elixabisekileyo elingcwele size siligcine silithabathele entliziyweni. Ndiya kuba nomlomo wakho kunye nomlomo wakhe ndikufundise into oya kuyenza yena uyawuba ngumthetheli wakho ebantwini yena uyakuba ma endaweni yomlomo wena uyakuma endaweni kaThixo. Ndiyifunde phi loo nto kwiphephandaba hayi kwincwadi ethile hayi eBhayibhileni kwincwadi kaThixo ndiyifundile ngokuvakalayo. Kutheni uThixo axela abaprofethi kuba nina ningooThixo kutheni ngokuba bathe bafunxa izinto ezingcwele zelizwi baze babangabaxhamli bemvelo engcwele. UThixo akafuna abantu abenza amabali ngelizwi lakhe ufuna ukusenza abaxhamli bemvelo yakhe engcwele ngoko ke kumele sizalwe ukutsha ngelizwi eliyimbewu kaThixo nangomoya kaThixo oyenza iphile ngoku ngokubhekisele ku-Aaron uthi uya kuba sisithetheli sakho ebantwini kwayena ngokunjalo uyakuma nawe endaweni yomlomo wena uyakuma naye endaweni kaThixo apho sinolungelelwano olungcwele. UThixo uthumela abakhonzi bakhe nabaprofeti ngawo wonke amaxesha ngokuba ngaphambili babe ngabalusi bekhulisa iziqhamo becheba igusha bengamafama loo nto ayikhathaliseki loo nto kumele sihloniphe nje izigqibo zikaThixo. Banoyolwa abantu abaqaphela olulungelwano lungcwele kude kube yile mini baze babulele uThixo ngako. Wabhala ntoni na uPawulos kwisigidimi kunye naye singuTimothe uzivile izinto ezifundisiweyo wazinikela kwabanye ukuze nabo bafundise abanye. Kumele ibe yiloo mfundiso nye ilizwi elinye ekupheleni yonke into kumele ibe yindlela eyayiyiyo ekuqaleni ezo ke zindlela zenkosi kunye nabantu bakhe kule mihla. UThixo uyathumela ngenene uThixo uthumele indlala phakathi kwabantu iya kwabo basilelayo ukuqaphela amaxesha abangalamkeli ulungiselo lobuprofeti njengoba wenzayo amatsiya kumhla wakhe. Inye into eshiyekileyo uqhubeka kuyenyuzo lokomoya nako ipuna utiti nako zipindlela kwa ikwa nkulo moya wa mahlelo lo apo abantu ba cela umngeni komnye nomnye benze zigqibo asijongananga apha nezigqibo ezenziwe ngabantu apha kumele sihloniphe izigqibo ezingcwele kwaye siyakwenza oko ngeentliziyo zethu zonke nawumphefumlo wethu wonke ilizwi lakhe lilizwi lethu ubomi bakhe ubomi bethu izigqibo zakhe zizigqibo zethu ayikho into enako ukusahlula eluthandweni lukathixo olukuKristu Yesu inkosi yethu siphila kwisigaba sobuprofethi bekukhona isidingo sezilungiso nemiyalelo engcwele nezitshilelo kuzo zonke iimfihlelo ngokuko inkosi ithe yakunikela oku phezu kwethu masimbulele ngako oku ngokuvela kwiinzulu zeentliziyo zethu njengoba sifundile kwilizwi lokuvula masiyidumise inkosi sisonke simnike uzuko yena yena uthe wajonga abantu bakhe ngothando banoyolo abo ngokuba neendlebe zokuva abangenantliziyo zilukhuni bathi ayikokwethu oku thina sikholwa into ehlala siyikholwa asidingi oku mayigqithe ndiyakucela ukuba uthathe into ebhaliweyo apha elizwini njengesinomkiso uthabathe kunye nawe endleleni yakho asizami ukoyikisa mntu apha kodwa imeko le meko ibaluleke kakhulu imeko ephakathi kokuphila nokufa imeko yayonke into ngokuqinisekileyo nabana ohamba uchaseni nothixo akanakuba naye kulungile okanye akulunganga kumele sihambe kunye nothixo ukuze sikwazi ukuba naye nabani ohamba ngokuchasene nento ayenzayo akanakuba ngowakhe inkosi yathi nabana ongekho kunye nam uchaseni nam nabana ongabuthiyo kunye nam uyachithachitha masibe phakathi kwabo bahamba kunye naye bahlangana kunye naye abahlanganayo ebukhoneni bakhe ukuba bazova ilizwi lakhe baze bambulele ngokuvela entliziyweni ngayo yonke into wenze izinto ezinkulu esenzela thina kuye Thixo Somandla alibeke udumo nozuko imbeko unqulo ngoku kude kube nginaphakade haleluya amen masimeni sithandaze ungathandaza mzana uRusi bawethu osemazulwini siyakubulela kanye kwakhona sisonke ngalo igama lakho elixabisekileyo lingcwele ilizwi elinyaniso lithe lathethwe entliziyweni zethu kwakhona ukuhlwa nje nkosi siyathandaza ukuba kungabikho umntu phakathi kwethu ongazulamkela ilizwi lakho ozalibuza ilizwi lakho nkosi onkosi gcina bonke abalapha uba singamkela ilizwi lakho uba singalikholwa uba singakunikela umbulelo imbeko nodumo nkosi sithetha ngazwinye nkosi ngokuba wena uneenjongo nje ezilungileyo ebantwini bakho wakhokela abantu bakho baphuma nkosi abo bangenxa yenye umhlambi wakho bawushiye nkosi kodwa izimvu zakho ziyaliva ilizwi lakho nkosi kwaye ziyakulandela nkosi naphi na apho uya kuzikhokhela khona kwaye siyazi nkosi uba xa uzikhokhela nkosi uya kuzikhokhela kumadlelo aluhlaza nkosi uze uwaselise kwimithombo emitsha udumo imbeko umbulelo nozuko libekho kuwe wena mfana siyakubulela siyadumisa igama lakho linoqaqawulo elimangalisayo lukayesu haleluya amen.